kuambia mi wakishua cause I'm cute and niko juu kama human kwenye food chain. Vile look good and I got this cool slang and I rap skills kashon P wa bootcamp. Watasema kuhusu my intelligence, my balances. Watakuambia kuhusu my teammates, my alliances. Watakuambia kuwa na fans mpaka cancers. Na na bow, pia na draw, pia ni enthusiast wa science. Watakuambia kuwa na friends mpaka marabu. Watakuambia kuwa my brain is all over food. Watakuambia kuwa na perfume ninayopaka kwa ina karafuu na ne smell wonderful. Hawatakuambia kuhusu aleni kanya hadi nikome. Aleni zaa, akanilea, akanipenda, akanifanya msafi mnione silabi. Zinaunda vitenzi kwa irabu, kutengeneza mashujaa wengi wa vitabu. Tarihi zinatungwa toka enzi za mababu. Mimi nimeona shujaa wa kweli ni ajabu. Sidhani kama inatosha kusema thank you, ukinitaji just wish on my rescue. Ni bahati leo niko hai, sipo na furahi kukuona ukiwa happy. And I'm grateful kama na nyota nyumbani. Nahitaji nini? Nahitaji nini? Uko moyoni mahala ambapo nahifadhi pini na kuposti insta kisha na kuhashtag queen. Wapo ambao walifuga kiburi, wakazipanda mbegu wakavuna sifuri. Walichana misamba wakavunja misuli. Sikutetereka maana ulinifunza vizuri. Umenifunza jinsi ya kuishi na pia umenipa hekima, umenipa misingi na njia. Kisha ukanipa bega kubwa la kukidhi dunia. Linanipa faraja pindi napohisi kulia. Nani mjinga azuie mbegu bora kuchipua? Labda kama shamba limezongwa na mabua. Umenilea soja nimekua. Umenifunza akiba maana umaskini kidonda na tambua. Niko mbali na tafuta miradi sawia. Mvua inanyesha radi nasikia. Bado nasimama imara. Asante kwa kunilea vyema mama. Umeipa zawadi dunia. Asante kwa upendo wako. Asante kwa kunipatia hifadhi. Asante kwa mabusu siwezi kuhesabia idadi. Asante kwa picha kali naiandikia dibaji. Wewe ni shujaa nitasimulia vizazi. Happy birthday.
Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.
Ukubwa wa upendo wako wezi wekwa mchanganuo. Nimekulia mala mbapo kuwa mwema si chaguo. Umenipa busara staji tena mafunuo. Ikiwa nimepewa funguo ya kuifungua dunia, na sikitika kauli yangu sio rasmi. But I'm sure you always meant for some big. Maybe that's how angels got to be. You're proven God to me. Wimbo huu ni upendo wangu kwako. Marafiki unafurahia uwepo wangu, japo wapo kadhaa wanaochukia uwezo wangu. Hawatajua wala kuikisia kesho yangu. We ni kioo, naona leso na reflect vile. Naona pande, naona mbele, najiuliza mimi ni nani. Njisahau ni kudharau, wakati wazo umenipa sababu moja zaidi ya kurespect women. Siwezi lipa tone la kamasi ulilonifuta. Siwezi tafuta chozi la samaki lilovuja. Siwezi badili muda kisha ukawa thamani. Nkaurudisha na wakusanya wenzangu, na wafundisha tumheshimu mama. Wapi tunda pasipo mbegu? Imeandikwa iwapi rutuba pasipo nyevu? Usipojua umuhimu wa msingi kwa kuta ndefu, ni sawa na kuzipanda mbigili na kuja peku. We ni sauti ya uchochezi hasa na polega. We ni lugha, we ni kurasa yangu pendo. We ni kitabu kitamu siwezi weka kando nikishika. We ni kakiini kwenye atom. We ni Oprah Michelle Shallows Banji. We ni Winnie Mandela Sophia Gandhi. We ni kama paka mwenye roho tisa. We Selena. We ni Stoshi Feli Gotifa. You're my violet, my rose, and my lily, You're my best friend, you're my wishing star. You're my sweet dreams, my Wonder Woman, my car woman. You're my first love, and that's vivid. You love me when I'm broken, when I get paid. Before and after my payday, you love me anyways. So I surrender my ego and my arrogance, and I'm singing happy birthday.
Happy birthday.